kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf dosijo tamani
altinere no ga tati lewru fevrier tan 2026 sakrat gondum hedade hejud amen lende mangal mudum makajjon o fumi chalmin om san gawto wol tama wiide galleji temede nay di gala bawde sanni kam en ka watna moddira bangal ngure o do mballa kam ka ana winde ele imma dara bangal himme yuru mer mo kanake lam hakune jo bamiso ana yuttina himbe yogabe yam fuli lato hol tama wiile bala chesidi be kanyum woni juindo nukku o ilal hitande ujinere uina ujinere temede jiddi chapantati e jeego yam ngaram bedral fami el journal amengal sakal dun sami kabaruji dum jokonon kikide handi bisimna modom hedade dum le region gawto hol tama wiile galleji di gala bawde temede nay kanyum en woni gadnaabe mojjere bangal ngure odo anya bama do so hittina be do yimbelle kali hakkune mu em ana yimbelle lojaa yimbelle be gala daado faa to yimbelle egube yude jonde mu em kany e galleji bisimin do be do yimbelle odo imadara kana windi el kabaruji bilide imadaraji kana kelam hakkune jo o bangal himme yurmere fewde yimbelle be gala bawde sanne dum wadi le nokkumo be noddirta office mal office des produits agricoles du Mali fa keben famtara anni ko kejado amen gondo do do woni mo adizatu muhammed hebani em do majjundo fetan usman yali budi
walla bebe ana e mubben himbe lojabe himbe be gala darne sanne egube fa yotare bisimimbe be fuudube cultiveli mabbe gol walla gol be jetti wadobe o golle sabbe dokkama dun wattu matidal wodi bangal kebal ingoreji wana himbe temena yo dokka galleji temena won dokkadi eden andi ko hasindina do gawdo ana buri temede nay ka himbe fu mba hebude le wakkati goto wiyama fay goto wa wallude himbe fu le wakkati goto ka kala an wawi wallude goddo bangi ngol hokkugol gaɗagol balɗe seeɗa fadde lewru ramadan fuɗɗude ana hen maaro gawri sukkar e nebbam fanda moɗon yo wallude alsilamen e chrétien en le o watta dewal allah watte sanne ɗum woni ko holtiwide agibu dambele conseiller kartaɗo hoorejo laamu hakkundejo keƴara du wallongoji gam
allahɗum
faaboto kan denandu himɓeɓe keɓa heɓe dokkumi min himɓe joguiɓe tiɗallaji e lojiya kowoni mumen ɓe dokkimin maaro gawri nebbam kañe sukkara région gaw général de division darti e wallaɓe tino kañ en dun jurmo sakiraɓe muɓen e jaliñi keddiɗɗi ɗoni ko hadisatu mohammed mayga ɓin studio tamani iwde gaw
jonte tati caggal ko laana yowli go'o lewru février hitan 2026 le commune duwetere ana le cercle gawo yimɓe mumen heddi hemɓe kañum en ka waɗnama moƴƴere bangal jawdi fa yetto ngure galle fuu mo neɗɗo muɗum heddi ele oɗo hasara kañum ka heeɓi uynaji capantati sefa hokkama cakur 50 maaro yimɓele nayon barmuɓe sanne ɓe kañum en goto goto mumen du fu hokkama uynaji sappo sefa ɓe hokkama cakuji maaro goto goto mabɓe du fu yimɓele sappo e jeɗɗo yam kañum en woni ɓe daɗuɗe iwde e oɗo kasara goto goto mabɓe du fu hokkama uynaji ɗiɗi sefa hokkama du kilogaji noga e joyi mbaro oɗo mballa kañum ka yimɓele joguiɓe anniyaji lobbi kañum en heɓi hawrintinde ɗum wadde fewde e mabɓe laamu kulikoroto holtama wiide coggu kilo tewu kañum ka sotta e feewi ele puɗɗoɗe lewru korka altinere noga e tati lewru février tan 2026 kilo tewu kañum ka holtama wiide temedde jeegom yeyirte temedde jeɗɗi ɗum wonno arande boucherɓe kañum en ka holliti wiide sa yi coggu o ana heddile on ɗo oɗo nokku fa hande fuu ɗo ana hollita wiide lumo ngo ka tewu ana naata e muɗum mi kotiram jonka bafula be famin kala tum haala hendu mawdu sanni ganda to bonanda holitama wiide beeme kewɗe kañum woni ko sumi alam noga e ɗiɗi lewru février nokku mo noddirta gunkoto ñaka kensiria ana le commune rural mahina katene goto kaɗi kaaki gollirɗi kewɗi woni e muɗum ka sumi fa laati doni le wi maire o fey goto yonki muɗum heddaki hen daaɓa du fey goto maayayi hen hay tawede e majjum fu andinde jamande wiide galle konatene koɓe gomɓele on ɗo nokku kañum ka bonanda muɗum satti toon sanne koɓe joguiɗi fu yaari e hendu ngallure yam fulila holitama wiide bala chesidi be kañum juɗini ɗum le hitande ujunere temeɗe jiɗɗi capantati e jeegoyam omo hakkune wasulu bale kañe e mayo ngo ɓe noddirta boynom holitiri wiide alfuseni sidi be jangguino gonɗo e foftere o andano kabaru ɓili ɗo finatawa ɗu inde yam fulila nde kañum ka waytike e le wakkati noon o holitiri wiide wonno jano towne wonko mi kaldi mon ko mi landodir e makko anni ko mi keɓani om dow majjumdo fettago usman ñali budi
C'était en 1736.
Je suis hitande ujinere temelje chapantati ejego. Yo inido yamfulila anu diretno balache fasiru wule dumia kanyun yo jiltor ana sotta non ara makko jigino o mayildo o maya hakunde wure wuro sotude lamdam e goro o giddo mam amé sebe magara landi mam amé yalan andina do le gana o wayu jipana wadena o wi o wonton minni ko gorko goto no dirtedo balache fasiru wule dumia yeyto balache o jipini don ka nyande wotere onani anni bi padde don ko wari o wi menima gorko o wala e jam sabi mi won himbe nanumi bi jang kipo do mako mam amen wi darna nuko o mabbe nabude menya o balde sedda tagal modon julaji o don jilto dan sotto o wi yi nuko moddo do wawi yade nuko on woni hakkunde wasulu mbale e boy o yi o jodi don balaje hebi welde hore judde balde o mo diretno do teddengal ya itande fu tagal kettal mamira amen ana janno sama laju e woy dem sini be himbe be landam to be jano e bamaran ko be biya e jeyno jowtode ya do waytingol hala lati ya folila
e deveni yan folila
sakrabe ando do mi kaddata e kabaruji amen dile e region ngaji dimi jowti am sanne hedade am fa jeffi nokdo e sala mahamad baba kunta waram nantino dido kabaruji fo e francais konne ke region